This morning, then I did it. Name is Taka, Tubaku, no Zibula to them.
Rango tune.
Zibula to them, Zibula to them, Zibula to them. Is it me, Zibula to them? Sukuka to Kole. Zibula to them, Zibula to them, Zibula to them. Is it me, Zibula to them? Sukuka to Kole. Ye kambuze ababoda abataxi na baby gari chirikitia
Zibula tute
abamaduka abamabara na ba hoteli chirikitia
Zibula tute
abaradio abazi tv na baby dongo kirikitia
Zibula tute
abalimi abavubi na abasubuzi chirikitia
Zibula tute
amzei mwane tushabe chozo chirikitia
Zibula tute
Zai sajimu, Agustini, Kasiva, Chiri Chitia
Zibula tute
Ingini ya imi, Guma selekita, Chairman Manueli, Chiri Chitia
Zibula tute
Zekabila, Viane, Negeleva, Chiri Chitia
Zibula tute
Kaliko, Richardi, Tichakuzairu, Chiri Chitia
Zibula tute
Madimu yanja, Mugakamto, Lemado, Chiri Chitia
Zibula tute
Baka surface, abanike, madimbuko, kirikitia
Zibula tute
Tupa biche, mero pro, yakipatra, kirikitia
Zibula tute
Spencer pro, ediga pro, rodiga selecta, chirichitia
Zibula tute
Tesa pro, suna beni, chirichitia
Zibula tute
Zibula tute, Zibula tute, Zibula tute Esimbi Zibula tute, sukuka tukole Zibula tute, Zibula tute, Zibula tute Esimbi Zibula tute, sukuka tukole
Amken fanye kazi Wanasemaga, ziko sapa mba meka Tafuteni hela Eti nauliza vipi uko vijana vipi uko masela vipi uko yegesa vipi uko Wegasila vipi uko mujwa uvipi uko Tikasha vipi uko jimwamba vipi uko Eneriko vipi uko teni vipi uko Ala nilonga vipi uko masome vipi uko Roje vipi uko, pia mdasi vipi uko, torini vipi uko, DJ Kashmizo vipi uko, DJ Mido vipi uko, Baraka vipi uko, amkenfanye kazi, tafuteni hela.
Zibula tute, Zibula tute, Zibula tute Esimbi Zibula tute, sukuka tukole Zibula tute, Zibula tute, Zibula tute Esimbi Zibula tute, sukuka tukole